Jonathan.
Nathi Monake.
Jumbo Sound Music.
Zambia Zosali Sabana.
Don't give up. Keep on pushing. Monake. Kwa Maulana.
Rudi nyumbani.
Benachi. Unamke nyumbani. Watoto nyumbani. Pia wazazi. Kumbuka uliwaga. Ukienda mjini. Kutafuta riziki.
Jonathan.
Na uko mjini ulipo kwenda, mambo ya mena kombo, mlilie mwenyezi.
Mlilie mwenyezi.
Ulipo fika mjini, mambo mengi, yali kupoteza. Mtoto analia, wazazi wanalia, mke analia. Mtoto analia, wazazi wanalia, mke analia. Rejea tulivyo. Rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Rejea tulivyo. Rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Rejea tulivyo. Rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Rejea tulivyo.
Benachi Mwanake John Tezele Professionnelle Rigene Sarkozy Mwana Wanzambi Jumbo Sound.
Don't give up, keep on pushing.
Hope and pray.
Kwa Maulana atakufariji.
One day.
Don't give up, keep on pressing.
Hope and pray.
Kwa Maulana atakufariji.
One day.
Jinsi mambo yanavyokwenda, unaona noma, so don't know what to do. Keep calm, come back home. Mwana anakuitaji. Keep calm, come back home. Bibi anakuitaji. Rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Rejea tulivyo. Rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Rejea tulivyo. Rudi nyumbani. Rudi nyumbani. Keep on pressing. Kwa Maulana atakufariji.
Come back home.